Bag D.
Hey, Clouds FM.
Alongside him, Swag. My name is Clouds FM.
It was just a dream.
Dreams record, baby.
Where dreams become reality.
Victoria Clouds, miaka 11 back, before yetwa Clouds, tulishen South to Park. Ilianza ka studio kitwa mawingu, tusingefika hapa bila ya mkono wa Mungu. Ruge na kusaga walikuwa presenter, na tangazo wala promo jingo ndo zinapeta. Rest in peace, Mark Viviani na mina chifupa, kwa yale mno yafanya jamina wakumbuka. Mishe jitihada imani pia na plan, do sababu kubwa lo tufanya kwa number one. Kupewa hadhi ya brand, ku run this town. Tulipotoka ni mbali sione chutu na shine. Every second, every minute tunongeza CV. Tulianza na Clouds FM, satuna TV. Wana plan ya kuza tepu, si tunoza CD. Wana shinda na kukoa na mgonjwa TV.
Everybody knows how to work my body, knows how to make me want it. Before you stay up on it, you got the something that keeps me so off balance. Baby, you're a challenge.
Breakfast yenye power, news za kutosha tena news zenye dawa. Call me Miss Jana Mbucheki, na leo tena wa mama pikeno mbaya cha chando. Mbeja kibwena swaga zetu oversize tena kuko kuliko. Hatupo lipo ila situlipo na mini upo. Hatupo kwa kuza sura ila situpo kikazi. Tunavuka mpaka maji kwa kutumia ya hazi. Of course it's a big season kama ala za roo. Wakisikia jajada wana panikizo. Jicho letu linona mbali mpaka kwenye bongo flavor. Tunato nyuki live ura kama Geneva. Nye vieti vya burudani vya rasa ni club. Kuna lofuzu kuingia viwani top 20 diyo kazini man. Bata daily tena kwa waze tutoto request kuplay. Ulichomba kawaida yetu man.
You're so amazing, you took the time to figure me out. That's why you take me way past the point of turning me on. You about to break me, I swear you got me losing my mind. Oh na na, what's
my name is Clouds FM. FM. Really? You wanna know my name? My name is Bag D, Clouds FM. Thanks to everybody.